بسم الله الرحمن الرحيم أنا كهذا xildhibaanka maamulka koonfur galbeed waxaanu ku tirsanahay xildhibaanka maamulka koonfur galbeed ee shir jira ee kaan qabadaan wali ba qumade ujeeddo oo cabashe oo xildhibaanka qaranka federaalka oo beeli hara oo matilay oo kowada umatiitis kalqoqob iyo nay shaldheeran oo sigowada markuu na feerani malaagi beelo matilay ama beelo gunti matilay inuu la hadalnay armooje wan walkoogaani xildhibaanka markuu na armooje haanje feerani waliba nin aad atay in xildhibaankii wal hadda geek la gudbay adduunka hormara deeri diktatoriya uu soo umad ku xukun badahay inuu ismeel ku jiraan taasna geekan diyan geekan Soomaali hadduu saxda talteeyni wali maraayte dimuqraadiyad way qofku banaadinka xorow in malaagana guntiitis xukun siyaasadiina uu hadda siyaasad ahaan soo gabeelki beeli hara uu nan metlaayn an xildhibaanka maamulka koonfur galbeed ee oo baarlamaanka koonfur galbeed kumid gabeelka hara uu roogo ahaa gabeel kii ka in walidantiisa bulshadaas ay ka galsoon santa hanna lan eraan oo baan la shishal qaban yana kshageeyahay kan yari kan wiiba macna geed hoos wali oo dusdantiisa kula taladahayna xildhibaanka federaalka uu suunay tumila masini may la raayse afarse dawladda federaalka ka dhamaaysay meel ay baalatiis wax qabad iyo horumar ilu qofaday ila geek wal qabad oo muuqdo inuu ka aragayno male ila hatan wali wada geeke ani malaagi walaayra doonay malaagan mabiyan fowlan kale yakshanadeen leey war umadii tan may han qobti horta umadtiida geek meel iyo teeganta aragayd meel umadtiida geek oo yahay xaalad ay marahay aragayd una xilba una masuuliyadii una nasaarnaa ee koonfur galbeed una rooni mana ehtiraasiniidi way la taa walaan gobolneeb ilaa federaal ilaa heer maamul goboleed walaan gobolneeb wadanka muqsoodaan la taa una may siyaasadii una inta ku roogna una ay matilahayn markan una qofkuna matilana nin sheego korta xilbaan xilbaanka markan armaas aan u soo kulaadalo xilbaan wali kala haa arantiyeedahay tii una koodiini markii aan hadii beeli odagii haraw nabadoonadii ilaa wali joo hukumaa markii aan hadii intooyeen in iyo geeg waato awaamir wali uu kusiinay in beeli haraw oo sagayri kabiil walban dhimanayn iyo gogolan gaadano in seenan danti guud haraw meel ka jirta uu isla waydiin danti guud haraw meel ka jirta in umad tan dhan midnimadii lag shagayo kushagay oo adduunkan geeg kumide wali ba kala haa wali kaar lahay in iyo nay tuman wargado la hagordo ila wasaarad kala jeeyo malaaga ma bedele malaaga sasheena geeg meelan taalna geek danta haraa wali ka jirtay unoona masuulada tiide una ka gaadnay in iyo nay umad haraa dantiitay guud un ku hadal oo lambar rabitaanka kiije shakhsiyaadi oo difaac tiis difaac un jarn meelad roogda berilanka haraa way hab ku hay lankaasa wanaag kala shaqeeyas un meelun roog noob lanka kala ku hay lanka wanaag kala shaqeeyan ma ee tan damba kursi in la iska jijiido kursigan ma ee laraayse umad dhan xurangay tan lamaad umad tiita geek ma weelba wala meel iska jeeyo kore wala umad tu meela masin kursi ha ku fadhiiday walaad ha goobti geek in cadeenti un ku helno fadan inuu unan koonfurka beddelo unan nil xisaabtan ya un baahna in adalla keen xisaabtu ma baahna una siyaasadda madhabka siyaasadda unu isla fadhiine siyaasadii una tiidana nin kale dagaalanto tiida maxa ku goobti wal sheeg wal matan maxa hormar ee geek hab yaraadeena aad hadda gogoliye aad hadda haytay han goobti sheegdi waayo madii yoonay deegaankii uu wal hoole uu ku goobana hadheer fanta haroor haytay deegaankii walaan ma dareereen alaata war uu matii hormar la deersiyay mis uu matii dhunka hayaan dhamaayaan markii taas goanti to aali adik weydii waa buu matii tan la dhamaayo uu matii kan badan dhunka lahayay oo kalqoobka jari qabiil qabiilka jari geekuun wali fadaayna qabiilka intii la gudbi baalan lahamid ee Soomaalida weyn wala geebsato bulshadaas wala gaad toofadan oo la kubay geekada dimuqraadiya jidkan surugna qad ka jidka dimuqraadiya oo nabshagayaan mana aan baahneyni umadii tal lamid naga toofadan hoobad umadii taa waxa qabad jeetii federaalku una king admini wala ku qabay hoobad yeedo wala ku qabad korneen tii siyaasadii madabkii koonfur galbeed uu hadda teegan wali ka lahaa ee tii koonfur galbeed uu nin ka dhibaateeytay 24 saac antu la maxallabaan yak roogna oo ahna xildhibaanka ko wasiir ku xigeenka xildhibaanka wasiir ku xigeenka ayba duurka gafoofiday meel uu sinjeeday meel kale hata aantii sin hooyeen oo dadkii jeey hadda geek waliyo ku sugan yihiin wali kale hooyeen waruun geeka wadanka dhibaatooyin haysta shabaab aan haysta una geeka adawkaan shabaab la shabaab la aragay ma in haraw lamadi yaro fiyaawe aanuna shabaab hoola joogaaday haan yaro inta keerina aad ma ina meel eraay usaad shal gubto duurka shal gelid mumkin ku baahan inuu taasi taasna diin shirkan jiraa inuu walaan aan goobada hayaa meel eraay usaad inuu nay arma siyaasadeed oo adaa tii jirto meelad wal ku falan galay hayta nuuna ogolaado doogna qabiilkiina maaluusi malaajay maalnaba doonadisna ana sheegna doona oo haraawna in midaysin taas koonfur galbeed uu siyaasadaan ka roognana kiin cadeeyana adeena meelad wal ku qal diin naftiidii had has hubsato wal koon ku baahanya ee umadiitay may ku magan ana federaal la roogay federaalka ma aan goobadi geeku adeema badan ahayna laakiin in aan hadda idaahadan hataan idaahada adeemadaas aan hadda ku kala hadal ma fado maadaama masuul haraawo ee masuul haraa maadaama ay tan unoon masuuliyadina saaranta heer gobol iyo heer federaal la shal roogna adeero wali fikir maskanta fikir tumisiyad gobolban wakiil ku erta sidii gobolon wakiil ku qahay in gabeelki kan ka dhibaateeytay oo matan mid haadeen kala wali kale kin sheegay may leeyahay xilliban walbadan oo siyaasadeeda ko galdan hankanaga toy beelita beelita hormarkii jab ku sheegay war ilaaki daariyay tumila ma dawladooda roogday way geeka hata ona gooy wax barashada dibadda ka sheegay kord ay hata wasaaradu oo federaalay adat geet meel adat iyo ona gooy hala way jeeytay ka sheegay kord adeer wali kale ha umatan dulle umatan hajjiidood lamaasin markii la hakubaha beelo un ku dhalnay beel haraa haraa walere haraawdan masaakin oo labaati dhor kisin hata dagaal dagaal sukay dalkan ku dhayay gabeel haraa oo geekale dagaalmay haraa way dili aro may ku helow haraa gabeel nadiif oo gabeel oo geek dambi galimay gabeelka oo unka wanaagsimo lan wanaagsimo hoob hoggaanjo ay kooyan in yoonay haraa gabeel nagdookin hay aan dhibaateeyte haraa haraa way la dhibaateenay dibnaman ogoliini unoona wali haraa u danta tiisana ku shageeyan manamadii tiisana in yoonay malaagi doona geekiyo roogan ka ganacsiin ininaba doonadii oona oo roogan yoona ka ganacsiin wali kala ha xildhibaan wala koogaldan wala koogaldan dawladda federaal wali unkiin kood mid ha ku talay ti koonfur galbeed ma sabjay wali sheegay ilaa haa dawladda maamul koonfur galbeed wali sheegay in yoona xildhibaanka federaal warqado isul wareegayona meel al meel usiyana lan ku qabdo korna oo haraawna kamidaysi unoona xildhibaanka koonfur galbeed ahana aan arimaha seen aan ogolayna manal weelo doona oo haraawna geeka aran mooyey feeleyn taas adeeyey xilbanaanka maamulka koonfur galbeed xilbanaanka mid ee oo baarlamaan koonfur galbeed aniga jeer beeli haraaw shalay doortay in rooga beeli haraawna dantiitiye toosanta xilbanaankana beeli haraaw dhatiisu oo kala gubo gabeelkan lishal gemelfaday taasuna muqafreysdana waan hadalkayna meelaha ka koobe wargad alla wargadii ila xafiis madaxweynaga to ila wasaarad arimaha gudaha naga to waleen ku digay masuuliyad haraa uu noo geeka yar gobol maamul goboleedkan inuu noo saaranta unoona walmano halawsana mahallabaanka qaranka wargado usul wareegowna taasayna wargado dagaal oogay oo tan malaagiina badoonay hejo markaan hanaga doona malaagina la hadalay in beeli haraa oo khallaasada iyo wala ka jara us gogol gaada gogolaasayna haraa sidii lugaad walban heerna ila digil mirflaagna marxaato ku nagado la sheenow ila ka saray maamulka madaxda maamulka koonfur galbeed xilbanaan ka jiraan ila golo wasiir ka jiraan la ka casuuma doona oo beeli haraa una toosanta taasina gogoliin wal gaada insha Allah ila hata waliba hata ku geeb galiyana ila heer maamulka koonfur galbeed xilbanaadii golo wasiir kulina in sheega doona insha Allah taasayna oo bilaar gogoliin wal gaade isiin ba arag doontan meel kale ku qudareen meel kale oo bilaa arimaha seen kulli isku wada sheekaysan doonaan waan walin isku way xafladda sababna isku wan illa baahda saxaafadu walba ku qayb galeen insha Allah hadii la arin araawsa dulwaad wali digay illa arin leey bardaal goof guud buuray araaw illa baydhow degni shakhsiyaadkii nabadoonadii oo wali joo hashaga ay jiraan dalka roogi yaa wali soo biya shakhsiyaad inuu saamara ku qaadana nabadooniin ay insaare unoon xamar geey ka hada dadka oo noo roog eedan ogsoona dad shacab ee masakin ee meelo hoojo ka amaalada ay roogan dadku saamara ku qaadina dad geey ka tan nabadoon haraaw ee mees haraaw la doorade nabadoon haraawna dalkiisu ku doorade lahay waa ku dalgey kan hoose ma geey ka meel raayo sinin se xamar shakhsiyaad soo ku qaado shakhsiyaad oo danaha aan jeelay ku soo fulisay oo danti haraaw la kashal gobgobay saamara ku qaado intu siyaano nabadoon ayay ingeen u saare taasna nasiib xumo wal meel ka jar wala taasina insha Allah wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullah